Awemba hoda shekta, awemba samawi hisha, awemba qaran hagaacha awemban hadii ma beerin, hoggiye booran leedo. Riyadaasi waxay ka mid yihiin heesta hanasho, waa ereyadii abwaanka sadiiq, Maxamed Burman. Laxanku waa BK, codkuna waa Asmalo, muusigii furun leh iyo soo saaristii xidigaha geeska. Hargeysa sulaalila.
Awen ba qaran hagaati, awen baan hadii ma beerin, hogyo booran la eedo. Awen ba hooda sheeta, awen ba sama u heesha. Awen ba qaran hagaati, awen baan hadii ma beerin, hogyo booran la eedo. Albowla horu markeeno iyaga weeyaan hubaale erkii nabadaynu joogno la'aantood 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 lama heleenba la'aantood 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 lama heleenba Albowla horu markeeno iyaga weeyaan hubaale erkii nabadaynu joogno la'aantood 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 lama heleenba la'aantood 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 lama heleenba hooyo adon ku halayninami hayan kaadon ka gaabi halkaaga halkaaga dadal kamuuchi adon hagrinaynin ciidad hooyo adon hagrinaynin ciidad hooyo adon ku halkaaga halkaaga dadal kamuuchi Yana way kula hadhay adon sharafta dhiichin an kaagana aan kulaalin shishay har kuma jeedo arad adaw kama biyo yana way kula hadhay adon sharafta dhiichin an kaagana aan kulaalin aqoonsiga hana shadiisa iskaha maha u dhaanso iska hooban u beero intaad hooda un sugayso intaad hooda un sugayso aqoonsiga hana shadiisa iskaha maha u dhaanso iska hooban u beero intaad hooda un sugayso intaad hooda un sugayso hooyo way adon hagrinaynin ciidad hooyo halkaaga halkaaga dadaal ka muuji adon hagrinaynin ciidada hooyo way adon hagrinaynin ciidada hooyo adon ku halaynin aami ayaan ka adon ka gaabi halkaaga halkaaga dadaal ka muuji.